Oh, ah. Hear the music for the beat. All of the Kabuluji is so pretty. Chameleon deep and the beat.
My butter magic up when I eat it.
Shake what your mama gave you. Shake what your mama gave you. Shake what your mama gave you. Shake what your mama gave you.
Shake what your mama gave you. Got the traitor. Tell ya kusumu wabale babo later. Your mama gave you. Got the traitor. Tell ya kusumu wabale babo later. Acha chuki zako wacha na mafiti na shake. Acha hali zako keturia no tuzina. Oh yeah. Chihono chake tina bedding I say.
Shake what your mama gave you. Shake what your mama gave you. Shake what your mama gave you. Shake what your mama gave you.
Shake what your mama gave you. Got a traitor. Tell ya kusumu wabale babo later. Your mama gave you. Got a traitor. Tell ya kusumu wabale babo later.
Chidake chivanga, umubiri mundanze binsakatanga. Izinida kumubiri cause we na yanga. Kukube chidonge chikubanga kaganga. Shake, wine, shine, uva. Akaina mane waku kwata kuluva. Otandika dansi patene kula. Na walipiza bako dozi sumulula.
Imalu good, everything good. Olavi kaburu nje donkuwa chidalu. Oja kulia zangi nganzi kuwa chidalu. Kubo mutima kwa ngewa kuwa bam bam.
Shake what your mama gave you. Shake what your mama gave you. Shake what your mama gave you. Shake what your mama gave you.
Shake what your mama gave you. Got the traitor. Tell ya kusumu wabale babo later. Your mama gave you. Got the traitor. Tell ya kusumu wabale babo later.
Kuwa de nyumba dosula kubongo bongo. Buti ifiko kila kutango tango. Changu kuwefuza bunga la kongo. Indosa nyusumu wala anyumize chidongo.
Umaluku good, olavi kaburu nje donkuwa chidalu. Oja kulia zangi nganzi kuwa chidalu. Kubo mutima kwa ngewa kuwa mba.
Mboto sound.